Chetan Boy.
Minamba Sela Media.
Kwa watu walisiwezi kutoboa hata sekunde moja. Madui walichimba kaburi dakika moja. Boza sanda waliketi chini watunge hoja. Fundi jeneza na kata mbawa provide order. Nafsi ilijikongoja, ndani alisali moja. Tiketi za uhai wangu zote zilikuwa sold out. Mungu akantoa hofu, nilipojaa uoga. Kasema inuka simama tembea, we ni soja. Dunia liniacha uchi, na roho nusu kaputi. Wana walinikimbia, lebakia simkumbuki. Nikona tu mamruki, hakikisha watu wanaokuzunguka kwenye maisha kwa wakuzunguki. So kila udongo neza faa kwa kilimo. Asante baba kwa lo wabariki na minimo. Meni kunguta mavumbi, umenisafisha miguu, umenipandisha majuu, umeniketisha na kuu.
Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wana nione usuda shabaya ombaya. Tajia mwamba umenifunika kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never fall.